ShankySupplier.com.
E quarete baba, ako kamani la semani falai. E amani mane go semani papa ako na kimo nam chete ke chau yuga ka chapuna. E me go kubi na biri am tupse mdaga me go shinane. Iti we chamwamba, ame atatu sene. Ofishu amgabati ya unamanyo ya Friday ule chapa. Akipaji soke kewa aina ushamba. Auna mari tuambi baria, auna mari tuambi. Asese katumbira bayuro. Cavalier, a professional band.
Have a classic, baby.
Made it killer.
Put your top power, work it out, it's a yakaya. Come if I took it, work it, when one for ya. Hona, una, aya, hona, una, nova, ya. So, selling a macho, you miss a bona, call it. You are men enough to bend out a coma. My shake on it, what was in the tira? You are not for two, I want a puna, una, boya. Could you show it to you? What was a killer? Come if I want a toto, say my no, let it.
Ira de la jipya, wachi plasa mani, we menyele tem Mwanango kote chwa, kimu wona kama chef Kwanza kama kwef, sema kama chef Mama kama kwef, kimu wona kama chef Kwanza kama kwef, sema kama chef Mama kama kwef, so tane kama chef Kwanza kama kwef, sema kama chef Kwanza kama kwef, so sele kama chef Kwanza kama kwef, sema kama chef Kwanza kama kwef, sema Sele zake wacha kwata na seyewa Ila so tane Friday na mechua Boko sona besha na ile na loka pia Wau na kuboka bodo nore piwatei Kena kama moko na memete kutetea Ila tega sako na pele na njiolea Ila sione na kama na kanyangia Ema kosa lene filabu wame ubetea Wame kuchetea, wame kuchetea sema Wampira waja nuna tuwa paa kana tia uloma Tia suwa sumo, tia mayo sumo Tia uloma kana tia suwa sumo Tia mayo sumo, tia uloma mo Tia suwa sumo kana tia mayo sumo Tia uloma mo, tia suwa sumo Dia mio te kana pia roma Dia sma tuo Dia mio tuo Dia roma
A tua te varia A co kamani la semani falai E amani mani go semani papa kona O kimo nam cheze ke chau yuwa ka shapona E me go kumina pere am tumse mam tocham doga me go shinane A Friday ule chapam go batio na manyoya E me asatu sinu we menege baba chale kim dago mwange A mwana kwe kwe moshi mwagimba Ani salime sana yuma amadota A champion loda chipa chifota mensabu E wase wasi na goge Ani salime sana ide bose Ana kubali sana waisege botea Ani salime sana wasi wapaya beche A watu sosa usuraya we mdogo beke Ani salime sana mdogo shafi bandu Ana kubali sana samata samata imu E watu solu wanka we defi manyika Ani salime sana fasa au Ana kubali sana mwana kuda wesu We am sam salamu agi anane I saw the Friday ule chapa mkabati ya unamanyoya E professional pia We kabali ya mwampa
ShankySupplier.com
Kweba Classic Sound